ngiyahlabelela. Ngiye ngiqala zangikhumbuza omunye umbhemi ukuthi ukhinge nokuba.
Uyangena bathi sinini. Hey, ufuna ukufuna unyazi phansi. Hey, yathi ukuthatha kanjani?